Thank you. I am. Thank you. mfuge hela machita mfute kama ulele mfuge kota nunani mshuge isa shuka de mori nale mali na sori tabafana ingoti tabafana ingoti mpese imali nginandi nana chalo kunandi oh kama nunani mshuge kani nani mshuge kai nunani mshuge kani nani mshuge
I'm not afraid to die. Thank you.